León.
Why do I believe? Utu yangi tandao Nina isuti Ama chita na mangao Why do I believe? Utu yangi tandao Nina isuti Nila ulwa imiswao
Uyang kaza nkulu kaza so I get If you think so zala ngawe go forget Kumchito grand Agu kengege ngwens Mina ngfuna we nungnigu tando lange mpele Bengbona we na inkizi ikwali zest Meseng na we ngya kulega ngya relax Like, Gwenzi sense, I want you for myself And if you think ya dala, I will say it with my chest, I am blessed Lenti kale nga ti we could stay as friends Kwa landela no realize, are you the best I never had Bengazi ngsazo catch, bengazi nginga ktemba Cause utane ngpuma glona lungpulile sengi mess like I don't care about the things that they said Superstar, I care about the things that I read I care about Utando, I care about Ubuen I care about your love, Ungshonipe is your man, oh God
Why do I believe? Utu yangi tanda o Mina isuti Ama chita na manga o Why do I believe? Utu yangi tanda o Mina isuti Ngilawulwa
imizwa Ikuthanda ngenhliziyo nangomoya Ubuhle impatho isotha Hlala nami ntombi usazobona ukuthi indoda yenze njani mayikuthanda ntombi khoma Omalume ngiyathembisa bazokhokha bayasola bayabona ngijabulile mengikubona Akwazi nokhona nshumina ntathu into zakhona Insuku zami zokuphila ngibe nawe ufindobopha Ubekezelele ukuunderstandwa ukusupportwa Bungenakho inhliziyo isazophola Ngaye kubusoka, ngakhetha nokuyiqoqa Wena owenze lokho sithanda sami ngicela ukubonga
Why do I believe? Ukuthi uyangithandawo Mina isuti Amajita namangawo Why do I believe? Ukuthi uyangithandawo Mina isuti Ngilawulwa imizwa o